Bombo
Club. On the beat.
Oh, boy call me number one. Hey, ya dunia mingi. Leo nimegundua tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna tofauti kati ya raha na furaha. Kale gariste, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Kumbe zimenichosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furaha, yeah. A lot of mess. Nisha gundua furaha yangu ni wewe. Ule niripata rai lanka gundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe. Siri ya nini? Oh, acha nikwambie moyo wangu natamba nao. Wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo siyo levo zao. Asubuhi tukikumbana usiku ndo wapata nao, hey. Kale gariste, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Mwambia zimenichosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila unemona ba moyoni mwake na furaha, yeah. A lot of mess. Nishagundua furaha yangu ni wewe. Kule nilipata rai lanka gundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe. Come number one, but it's a eye. Gonna use for why? Mamacita, te quiero chocar, mi amore.